lotade leydi wonde yo hunde ko welata sukaabe hewbe no anata yikite tatteji fu le leydi meden ni fayse saraabe mabbe ana kadabe sukaabe yogabe ana jalo e majjun jalta lotade leydi tobbo ka yogabe jojube jabata wadde dun sabina andi kutteji mun bangal cellal
suban paron goni oluwa fu ko
saraabe am ana dukado hore am wakkati fu sabbi mede yalta choro kam min ne mede yidi sanni fijude choro kam lotade choro kam ana wela kan sanni fayso inna anka ana riba kam wakkati fu no kam ko fuddi tobude fu mi nabban do terrasse amen to mi jahami loto yo fami tampa mi jahami lelo
an heewi sara be don wembi be jabata suka en jalta lotade le yonde sabe kutteji ngoni do mudun ko wawi jati latade torra yogabe koltiwide suka en ciudo jalta lotade fay e tawede e be kala dum ben wobbe gattuno be suka mumben hakkilo sanne ngadan e bawde mumben fu yalla anan denab le o wakkati
lotare choro kam mona wai latade sababu nyawuji yogaji di kutteji mudum wawi sattude to an do minka su kammo ana toba mi wiyan sukaɓe an ɓe fuu naata ga tawede e muɗum fuu sukaɓeɓe ka ana yalta ɗum wona komin jiɗi ka ga hunde sukaɓe wona ko newi
ko saabide farati wo e o golle docteur Zoumana Samake cawro sukaɓe tindini wiide lotogol le iwonde ana wawi wadde nyawuji yogaji hono nyaw buuce
ana wawi wiyede toɓo sukaɓe taweteɓe coro muɗum ana e faratiji kewɗi bangal cellal eɗe wawi wattude e mumen durma mbawɗe latade sababu jaati ɓuytude sanni ndiyam ele carɗi maɗa
ɗum woni hakkillo du professeur Yakuba Toloba horejo département pneumologie CHU Pongé e wi makko kutteji muɗum bangal cellal ana kewi
ndiyam kammuɗam wulare muɗum kañ e wulare calɗi ɓinguel adama walda ndiyam kammuɗam ana ɓuuɓina calɗi sukaɓe ana waɗa ɗu soɓe jangue saatu so wulare calɗi maɓɓe jippike sanni eɓe mbawi heɓude nyawuji fofango ana waɗa ɗu so nyawu buuce durma kañ ko nandi muɗum nanga ɓe
professeur Toloba micintini wiide ndiyam iwonde wona noon fuu senori geeƴu ñaw ana mbawi tawede hen ko wawi torude fa sukaɓe ndenno docteur Samake ana darta e saraɓe tabo e dabreji yogaji
sukaɓe ana hani ko wattene kaddule no woɗiri wakkati toɓoji paɗeji yo eɓe kani wattenede wakkati toɓo ɗi ndiya natta e muɗum fati ɓe jangue juuɗe mabɓe ɗu ana hani koɓe lota ɗum wakkati fuu
bat jeggui toon wiide ley wattu ndungu farateji goɗɗi ana godi hono felñangoji ma jojje fa yettade yolongoji e samugol loope